Shanky supplier. Don't come.
Babylon music.
Mama yo. Baby Joe. Mama yo.
Chief on the track.
Kebende Joe msera. Dogo ya kubusi na kitu. We ilikuwa ni majanga. Dogo ya kubusi na kitu. We ilikuwa ni bala. Wanatamba kila siku. Wao ni furaha. Wanavimba kila siku. Mwezako kakalia gogo na gogo lime. Mwezako kakalia lole na dole lime na. Unanta, unanipenda, wendo nani, unanta. Unanipenda, wendo nani, unanta. Unanipenda, wendo nani, unanta. Unanipenda, wendo nani, unanta. Unanipenda, wendo nani. Ayo yo, mama yo, wana umia lo. Budazo, mina mpango. Sugu walungu, mina wapalungu. Wena bado vile mapo fipika. Pija kule pija, pija huku pija. Pija kule kule, pija kule kule. Pija kule kule, wana bima kofi pija. Pija kule kule, pija, pija, pija. Na bado siaona. Na bado siaona. Tikisa siaona. Na bado siaona.
Wadudu yo 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 yo. Wakushi yo 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 yo. Kapasta yo 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 yo. Yakubu yo 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 yo. Usiku wa manane Fatuma katingalera. Usiku wa manane Mwajuma katingalera. Usiku wa manane na Jura katingalera. Usiku wa manane na Yule katingalera. Nasema wake up mama. Usimumise mwezi wa. Bongi goa nalo mwanangu likodify. Bongi goa nalo mwanangu likodify. Bongi goa nalo mwanangu likodify. Natango wa nalo mwanangu likodify. Nasema tunawachapa. Tunawabaruza. Tunawachapa. Tunawapeleka. Tunawachapa. Tunawabaruza. Tunawachapa. Tunawapeleka.
Na bado siaona. Na bado siaona. Tikisa siaona. Na bado siaona.
Wakushi yo 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 yo. Kapasa yo 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 yo. Yakubu yo 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 yo. Nasuru yo 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 yo. Masta yo 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 yo. Baki yo 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 yo.
Madam the boss lady. Papillon music.
She's on the track.